SBS Radio. dadka iyagu si been abuura u sheegta inay yihiin takhaatiir waxa ay wajihi doonaan ciqaab aad u kulul marka la eego sharciga isagu waqtiga dhow hirgalay kaasoo isagu dhanka ganaaxa iyo dhanka sidoo kale taba ama xidhitaankaba intaba ay ciqaab adag wajihi doonaan laga soo bilaabo 1 bisha July ee haatan aynu ku jirno 2019 Australia hay-addeeda sharciga caafimaadka ayaa waxa ay tahay miday awood u yeelan doonto in ciqaab adag oo dhanka ganaaxa iyo dhanka xabsigaba ay dusha kaga tuurto qofkii isagu si been abuura u sheegta inuu yahay qof takhtar ah ama hay-addaasi ka shaqeeya in ka badan 50 kiisas oo dada ayaa iyagu waxa lagu qabtay in ay si been abuura u sheegayeen inay takhaatiir yihiin ama ay ka sharciyeysan yihiin hay-addaasi caafimaadka iyagoo markaana ay tahay muddadaasi 50 qof la qabtay laga soo bilaabo 2014. Kiisaskaasi qaar ka mida dadkaasi waxa ay sheeganayeen inay yihiin takhaatiir caafimaad oo dhanka ilkaha ama kuwa iyagu ku takhasusay dhanka farmashiga gaditaankiisa dawooyinka iyo sidoo kaleete kuwa iyagu daweynta dabiiciga ah cilmigeeda bartay iyo kuwo kaloo iyaguna sheegan jiray inay dhanka cilmi nafsiga ay ku takhasuseen oo takhtar ku yihiin dadkana ku daweyn jiray. Rafael Di Paolo ayaa isagu waxa uu ku fashilmay in isagu uu ka baxo jaamacad caafimaad oo markaana uu shaqadaasi sidaa ku helo balse arrintaasi damiirkiisa kama aynan celinin in uu si been abuura u sheegto inuu yahay takhtar isagu ku takhasusay arrimaha cudurrada haweenka iyo dhanka ilmaha helitaankiisa ama caruurta helitaankooda dhanka uurka marka la eego. In ka badan 10 sano ayaa ninkaasi Di Paolo waxa uu isagu haweenka Victoria iyo sidoo kaleete kuwa Queensland ee iyagu masaakiinta waxa uu kula mucaamali jiray inuu ku takhasusay cudurrada haweenka yahayna takhtar isagu ku takhasusay dhanka dhalmada. Wuxuu sidoo kaleete isagu uu qabtay baaritaano iyo daweyno iyagu markaasi qariib noqday amaba lala yaabay kuwaasoo ay ka mid ahaayeen inuu u adeegsaday irbad inuu kaga siibo xididka minida qaada xiniinyaha nin isagu markaasi uu daweynayay isaga oo markaasi aan soo xinin. Madaxa fulinta ee hay-adda sharciga caafimaadka Australia Martin Fletcher ayaa waxa uu sheegay in haddii dadku ay doonayaan inay ogaadaan tafaasiisha iyo faahfaahinta dadka iyagu ka shaqeeya hay-adda caafimaadka in ay tahay middii ay heli karaan iyagoo ka fiirinaya online-ka oo ay hay-addaasi rajiskaraysay. Isagoo hadlayana waxa uu yiri:
So we have national registration for 16 professions in Australia, and that includes doctors, dentists, nurses, pharmacists, psychologists. There are over 740,000 registered health practitioners, and all of their registration details are on our online register.
Waxaanu leenahay diiwaangelin qarameed oo aan ku diiwaangelinay 16 takhasus Australia gudaheeda, taasina ay ka mid tahay ama ay ku jirta takhasusadaasi takhaatiirta qaybta ilkaha, kalkaaliyaasha caafimaadka, dadka iyagu gada farmarshiga ee takhasuska u leh dawada gaditaankeeda, dadka iyagu sidoo kale cilmi nafsiga dadka ku daweeya. Waxaa jira 740,000 oo ka rajisgaraysan qaybta caafimaadka hay-addaasi oo iyagu macluumaadkooda dhammaantii laga helayo goobtaasi lagu diiwaangeliyey oo ee online-ka ah. Waxaanu leenahay dadka xanuunsan ama sidoo kale taba dadweynaha ka fiiriya online-ka registration-ka aanu sameynay. Haddii aad wax shakiya aad ka qabtaan qof ka mida dadkaasna nala soo xidhiidha annaga ayaa dabagalayna. Beentaasi Di Paolo isagu uu sameeyey ee 10 sano ku dhowaadka uu soo waday ayaa waxay dhaxalsiisay in haatan xabsiga uu ku jiro balse hay-adda iyadu sharciga caafimaadka Australia waqtiga iyada waxay awood u heshay oo keliya inay garaax saarto 28,000. balse 1 July 2019 oo bishan aynu ku jirna ah laga bilaabo waxa ay noqonaysaa hay'addaasi hay'adda sharciga ee caafimaadka Australia midii ay awood u helayso in ay ku tuurto ama ay ku rido ciqaab aad u adag oo taasi ka adag oo dhanka xabsiga xataa khusaysa iyo dhanka ganaaxaba. Dhanka xabsiga ayaa hay'addaasi waxa ay ku xukumi kartaa qofka ay ku hesho arrimahaasi been abuurka ah 3 sano muddo ay u badan tahay oo xabsiga. Dhanka isagu sidoo kale ganaaxa ayaa labanlaabmay middii hore iyada oo qofka keliya ee isagu been abuurkaasi lagu helo uu noqonayo ganaaxiisu mid u dhexeeyo 30,000 ilaa 60,000. Haddii la helo hay'ad ama shirkad iyadu si been abuura ooga shaqaysanaysa arrimaha caafimaadka waxa iyadana lagu ridi doonaa 60,000 ilaa 120,000 oo ganaaxa. Master Fletcher ayaa isagu waxa uu leeyahay waxaa jira sababa fara badan oo dadku iyaga ka dhigaya in ay takhasuskaasi si been abuura u sheegtaan dadkana ay sidaasi u dhex socdaan.
Sometimes there are people who have never completed a degree in the area which they're claiming to be registered. Sometimes we see practitioners who may have been registered overseas and qualified overseas but never been registered here in Australia. And sometimes we see people...
Mararka qaar waxaa jira dad iyagu aan weligoodba jaamacad dhammaynin dhankaasi caafimaadka oo iyagu markaana sheeganaya in ay ka rajis gareysan yihiin hay'addaasi caafimaadka. Marka qaarna waxa aanu arkaynaa dad iyagu caafimaadka ku dhex jira oo takhaatiir ah oo iyagu ka soo sharciyeysnaa dibadda waddanka dibaddiisa balse waddanka Australia aan wax sharciya ka helin ama aan ka diiwaangashanayn. Mararka qaarkood waxa aanu arkaynaa dad laga yaabo inay mar horeete sharciyo ka haysteen ama ka diiwaangashanayeen waddanka Australia gudihiisa balse sababo jira awgood looga kansalay amaba laga hakiyey sharcigoodii welina sii shaqaynaya. Sidaa daraaddeed waxaan arkaynaa nooc kasta oo markaasi qofka ku xambaaraya sababna ugu noqonaya inay waxaa sameeyaan balse ugu dambaynta arintaasi waxa ay tahay ku xadgudub lagu xadgudbayo qofka kalsoonida uu bixinayo ee qofka xanuunsan iyadoo taasina ay sidoo kaleete culays badan iyo dhibaato badan ay dusha ka saarayso qofka xanuunsan. Dadku waxa ay ka fiirin karaan haddii shaki uu galo in qof ama hay'ad ama shirkad ay shaqadeeda dhanka caafimaadka ay ka shakiyaan waxay ka fiirin karaan laba si in ay wacaan hay'adda sharciga caafimaadka Australia iyagoo ka wacaya 3 3 4 9 4 9 5 amaba iyaga oo ka baadhaya online-ka goobtaas dadkaasi lagu rejistareeyo oo ah ihpra.gov.au ihpra.gov.au halkaasna waxa aad markaasi ka xaqiiqsan kartaa shakiga markaasi kugu beermay oo aad kaga bogsan kartaa.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.